Hi, it's Radio Nope and me, DJ Deb. Hit It and Split is ready to go, and so I'll hand you over to guest presenter Offbeat Stepper.
Moyoni kalivyo na nguvu ni mwenguni kote. Hata makanisani wanaimba kwaya kwa kuomba Mola, kwa kuomba Mungu. Hata kukiwa sherehe za serikali, mbele ya mwenyekiti kuhutubia, ni muziki unaanza kuwakusanya watu. Kumbuka Paulo na Sila walimba gerezani, Mungu amewasikia. Kumbuka Musa limba muziki aina yake, kuwakomboa Wanaisraeli walio utumwani katika nchi ya Misri. Ukiwa na sherehe utaimba nyimbo za furaha, ukiwa na tabu utaimba nyimbo za masikitiko. Ni muziki pekee ulio na nguvu, itawakusanya wabaya na wazuri, siku ya mwisho Mungu akitoa hukumu. Hata kukiwa sherehe za serikali, mbele ya mwenyekiti kuhutubia, ni muziki unaanza kuwakusanya watu. Muziki sio uhuni, ama muziki ni uhuni, kwa nini unanunua kaseti? Ama muziki ni uhuni, kwa nini unaomba nyimbo redioni? Ama muziki ni uhuni, kwa nini unanunua rekodi? Ama muziki ni uhuni, kwa nini unacheza muziki we? Kumbuka siku ya mwisho ikifika, utakuwa mulio moja wa parapanda, itawakusanya wateule wote walioteuliwa katika pembeni za dunia, siku ya mwisho Mungu akitoa hukumu. Ukifa leo utapelekwa kaburini na nyimbo za maombolezo. Hata kwa Mungu malaika wanaimba muziki asili yake wapi? Muziki ni wa nani? Muziki hakuna mwenyewe, muziki ni mwito, muziki ni fundisho, muziki maombolezo, kilio. Usinione nikiimba ukazani ninayo furaha, kumbe ninayo huzuni moyoni.
Kandwa
Selewa Luma
Kepa
Kakati,
ليش تخون الأمانة عليش وليا خاين منك خبر ما جانا عليش وليا خاين منك خبر ما جانا شلون انت تنساني انا ما اقدر انساك شلون انت تنساني سلمت قلبي بيدك ليش تخون الامانه عليش وليا خاين منك خبر ما جانا
We're lost in music. Yeah. için hatır eridim sor kara kure dişte biçin Atze burada aviganır hoda karada da Айсын доро надым самыкен удым уйда хачыксын авда Алты гыцыцкин ихни сарадан отчада жодогандо Сыры эритим сор хара куре дирхте бичин Кухшим бур дэчиге ен нор ходы гаралада Хунсхын доро надым сабыкен удым уйда хачасын эвде Кухун дуны эхни сарадан отчада жадагандо
intention. One nigger, the less, the better, the sure. Stand strong, black skin and take your blow. I says that the Ku Klux Klan, the Ku Klux Klan, here to stop our black man, yeah. I says that the Ku Klux Klan, yeah. Hopeless, it was all in vain. The Ku Klux Klan, back again. Holler and die ball. The Ku Klux Klan, them now let me go now. Oh no, one nigga, the less, the better, the sure. Stand strong, black skin and take your blow.
We need Lord, yeah. They brought you in the society to protect us. Now you start to treat us like a dog. Don't even respect that I am your brother. And a civilian like brute. Policeman, where is the respect gone? Oh Lord, policeman, where is the respect gone? Yeah, policeman, where is the respect gone? I don't hear me when you say, policeman, where is the respect gone? You look at my grandfather with his gray beard. Turn and little Berkeley, call him a boy. Think of a puppy at my grandfather's age. Do you believe that he's a small dog? Oh, policeman, where is the respect gone? Oh yeah, policeman, where is the respect gone? You lost it, policeman. Respect God. extreme intelligence and education. You take out your big thing and you show it to him. Oh no, policeman, where is the respect gone? Oh no, policeman, where is the respect gone? Let's clean up society, policeman, where is the respect gone? Policeman, where is the respect gone? Linger in a bar and you drink white rum. Cause I'm not like any other one. And if I cause Arana, you can't make up the station to get your satisfaction. And eventually my dread, policeman, where is the respect gone? Oh no, policeman. Thank you.
меня не гада.
Chemino, 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 Chem